bashi wa mushilo ni mwe kafwa kafwa wandi tanda lileli mupashi mupashi ni mwe kafwa ayo kafwa Ah!